This program was first broadcast on Arrow FM, Wairarapa's only community access media station, and shared on Access Media with the support of New Zealand On Air.
Hei te whakaronga mai koutou ki te hōtaka o
Ki Runga.
Ko te aho matua tākina.
Ko te aho matua te tāhuhu o tō kukura. Ko ngā tikanga ngā heke, ko te whānau ngā paupau.
Tākina te puno te maramatanga, kia rongo, kia hihiri te aroha o rangira o kopapa i rutu ia tātou. Te tuahine tītama, te tuahine nui te pō, te tuawhiro, te tuarungo. Whetiki ana ko te tapu, ko te mauri, ko te mana matuhaketanga no tua whakarere. Kia ita, kia tīna, tīna. Kia whai huruhuru, kia putaketea, hui e,
tai ki e.
E tūau ki te tītapu o ngā paimaunga o Tararua, heke whakararo ki ngā awa o Rumahanga, hoia e ngā tūpina i te wako o Takitimu, noho haumaru ki te marae o Kuhunui, e pai takutiro ki takuwhare tūpuno o Tūrangi, mai te korowai rangatiro te hapu o ngā tīne waka ka tūrangatira ka tūpakere ahau hei raukura mo tōki iwi o ngā tikaunganu. No reira, tēnā kete, tēnā kete, tēnā kete katoa. Ko Braia tōku ingoa.
E tūnei au ki te taumato o panikere. Ka titiro whakararo ki ngā wai wakari tāheke. Hoia mai rā te waka tapu o mā tātou ki Aotearoa nei. Kia hau atu ai ki te marae atea o te waimako. Kia tū rangatira ki atu pakere iei mō tōku. Hapū mō Ngāti Rōpani ka tū, oh no, ka tū hei, ka tū hei rekura mō tōki iwi ko tū hoi. Ka tū hei kākā wāhanui mō tōku hapū mō Ngāti Rōpani. Nō reira, tēnā koutou katoa. Ko Ripeka, ahau.
Ka rere toku manu ki te tietapu o Maingarake. Ke rere o e tūro whānui atu ki te watapu ko Rua Mahanga. I pētai ngā tararua i haere a kera ki ngā wai raparapa ana ko wararapa moana. Te moana i kawea mai oku wakatapu a tākitimu a kura haupo ki toku marae kohuru nui o rangi. Tēnei au he waho kōrero mo oku hapu o ngā tāneroa o ngā tikai pariparu. Ho Michelle, ahau.
Ino nei, ka whakarongo, ka waiata. I te waiata o Manawa, mai ea Matariki, no Towers. Nereire whakarongo mai.
Manawa, mai ea.
Matariki, yeah.
Ina nei, ko te te rā kua kōrero ki a Michelle Terina Te Pae.
Ina nahi I puta mai te tai kōrero miharo e pē ana ki a Sunny Bishop. He uri no Ngāti Whakaue o Te Aroa Waka, kua ngā kaunui a Chris Brown, tērā kai waiata tino rongo nui o te ao ki tētahi waiata papai o Sunny. I tēnei rā, ka whakaronga tātai ki tētahi kōrero no te hōtaka o te ao o ki Pauaka whakata Māori.
I was with mum at a we're at a cafe. And I get this FaceTime and Troy Taylor, who's one of my mentors who lives in America, he's worked with Whitney Houston and Boyz II Men. He's like, I need you to add some production to this beat. I need you to do it right now. I said, okay. What's the emergency? And he played Chris Brown on the phone. And I was like, Mom, we gotta go. I was actually sick in bed. So I grabbed my keyboard, put it on my lap in bed, hooked it up to the TV, and I made that particular beat in bed. Which is crazy. That's the, you know, this is the biggest song of my career, and I made it in bed.
Tell the world that my baby has made it with Chris Brown.
I said, Mum, it's only 3 more days, Mum. We got 3 more days left, and then the timing was out of it because it released about a few hours after she passed.
Hea o koutou whakaro mo te rau.
I pai ko Chris Brown tētahi o ōku tino waiata. Ka whakarongo a hau ki ona waiata i te ata i rato i te hirere i etahi wā. Wai.
Moau, i etahi wā ka whakarongo ki ona waiata. Pera ki a Michelle ki roto i te wharepaku mena ka... Ai, but I ki tōku mama tēnei atura, I ki ia... Kei te mōhi o koe, ko ia tōku second husband, I ki au, ei, kaore! And I ki ia ki au, he was like, kei ahau te tahi, yaha era mea, celebrities, ki roto i te reo. Ai, celebrity crush. I ki ia, kei ahau me papa e tahi, celebrity crush. Ko tōku papa, ko Mariah Carey. Ai. And ko tōku mama, Chris Brown. Ai.
Ai, tēnā pai tērā kurero. Tētake ka mohi o auia Chris Brown. I te mātaki mata I te tei o... Ona waiata, ahau taku mama me taku whai keke. Ki taku mama o perangi au te ditch tō pāpe and haere ki aia.
Oh.
So, yeah.
Yeah, tērā.
Hmm?
Ditch tō ia, pāpa. Oh.
Tō kuru a mama tērā.
My mama doesn't like little... Oh.
engari, ko tēnei tangata Māori... I hangaia I tētahi waiata, ka waiata hia e Chris Brown.
Ka pai.
Yeah, ko ahau tērā.
Chris Brown, kei te mohi o e tei Chris Brown songs.
Chris Brown, mena kei te whakarunga koe ki tēnei.
He tino ātahua koe. Mena kei te whakarunga.
Hara mai ki whakaoriori.
Ai, hara mai ki Aotearoa, Masterin.
Kei nui reira... Ka waiata...
Drop the Eddie.
Inanei, ka waiata mātou I te waiata... Kei ware ware no te matatini. Kōrero kia Rebecca, Ida Rose, Winnie Atta, Namana.
I tēnei wā ka whakarongo kamātaki tātou I te whakamāramatanga o te tahi whakatau ki he reo rua tēnei whakarongo mai.
Tauki o te reo Māori. A whakatauki of the day is te aroha whakato, te aroha putamai, which means, if kindness is sown, then kindness you shall receive.
I'm here o koutou whakaru mo tērā whakatauki.
I'm tautoko ana kōrero, ka whakato, te aroha, ka putamai. Ai.
Hare Rebecca.
He tino pai e te kōrero I puta mai ki I tōna waha. Ai, he tino tika tōna kōrero. Ai.
Hea te tika o tāna kōrero.
Te whakato I te aroha o
ai,
te
whakato tānata. I te tō.
E ka puta mai mai I te whakatū.
Yeah.
Nā kua, whakamārama, homai tētahi tauira
o tēnei.
Misha, e tēnā hōhangu. Oh, it's just joke, aho, Misha, e tēnā pai koe.
Nā reira, hea tēra.
Awe.
Nā homai tētahi tauira o tēnei mea he aroha whakato, he aroha putamai.
So, mena, ka tuku koe tō kindness ki te tai atu, ka whakahoki a mai.
Rātou.
Yeah. Hatai whakaro ripika? Wait,
okay, kick whakaro to or like ko?
Ko.
Okay. Inanai ka... Wait, sorry.
Oh, yeah.
Inanai ka whakarongo mātou ki te waata o Towers Tūmaira. Ka waata mātou?
Ko.
Ko, kei te pai.
Rangi Korangi tane ki te whenua Ki a ai he iwi humari e Maranga tūmaira
Tūmaira Tūmaira E nga uri korangi tane Nane ka whakarongo ki te waita o Matariki, Tapua, Pua, Mā Meisi Rika, tikororo.
Thank you.
Inanai ka mataki wata I tō mātou kanikani I hanga I te ata. Nā te pana rawa ko Iwi Matthews, te paia rangi, Michelle te paia, Arumia Thompson, Rebecca,
Winitana,
Raya Flutie, Te Ariki Davidson.
Whakarongo mai.
I tino hatskihi era kanikani, I tino paia I te mea, like, with all of us in it.
Go. I pai era kiriata, like, te kanikani ngātahi me o kuhua. Iwi te pana te ariki, just... Hoa anake.
He pai era TikTok ka mauria mai etahi. Yaha era mea. He tino ai. Ko era ngā hoa kei te pirangi koe. Because he pai rātou me o rātou kare āroto.
Ai, ka whakātu ngā kare āroto.
Ai, and ka
then.
Mena ka tangi koe ka āwhina rātou ia koe. Ko era ngā tino hoa kia koe.
Ina nahi I whakatangi a te pana ia Miraji, but I tuku whakapāha ia. Ko ira te hoa. Happy re, aka hia hia koe.
He tino tino pai tera, kore hau te, like, he just tino pai. Rawe.
I kite ai tō koutou harikoa I rahi.
Ai, era TikTok, he pai. But kore te swear words, kore te pirangi ngā kangakanga ki roto I tera kiriata.
Okay. I nāne, karikia mātou.
I te mea kā whakatakiro. Tō tātou hō taka whakamitunga hoki tēne. Nā reira. Tā mihi au ki a koutou I taitai mai, ia wiki, tēnā koutou. Karikia?
Kia tau, tākina.
Kia tau, kia tātou katoa, te ata whai o tō tātou ariki, a ihu karaiti, me te aroha o te atua, me te whiwhinga teitanga, ki te wairua tapu, ake, 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 āmene. Ka kite!